degmada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba ku dhiday munaasabad xadaga lunku guur. Xafiiska cusub ee hay'adda Pi Women Association Network ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha degmada Baraawe waana edoga caasimadda dawladda Koonfur Galbeed Umar Sheekh Cabdi Shafaana iyo ku qayb galay xaragooyowka xafiiska cusub ee hay'adda Pi Women Zainab Umar Ali gudoomiyaha Pi Women Association Network iyo sheegtay in ay farxad qabtaa in Baraawe ku furta xafiiska kaasaytii oo sheegtay in ay adeega doona han raabta gobolka Shabeellada Hoose
ee run ahaantii farxad weyn ay tahay maanta in magaalada Baraawe aan xafiiskeena saddexaad ka furno runtii magaalada Baraawe si wanaagsan loogu soo dhaweeyay dad oo maxaa la dhahay dowladnimada jecel oo haweenka iyo dhalinyarada runtii horumar weyn u haya gudoomiyaha aad iyo aad u maasan yahay sida wanaagsan ee gacmaha furan ee oo noogu soo dhaweeyay ee kabayoman ahaan insha Allah ta'ala waxa balan qaadeena wixii karaankeena haweenka Koonfur Galbeed lagu horumarin karo sida hadda deegaanada gobolka Bakool iyo gobolka Bay hawlaha shaqo aan ka wadno insha Allah ta'ala inaan la washabeey la gaar ahaan Baraawe aan soo gaarsiino inta karaankeena ee dhamaan hay'adaha aan la shaqeynayna waxaan ku wargelinayna in xafiiskeena saddexaad ee Baraawe laga furay ee sida wanaagsan ee noola shaqeyn doonaan insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin ee dawladana ugu mahadcelinayna garab istaaga mar walba haweenka ay la garab taagan tahay wacyigelin hadday noqoto maxaa la qaabkii haweenka ay ugu qayb qaadan lahayn ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarinta haweenka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Axiis runtii fursadaha wanaagsan oo nasiin insha Allah ta'ala waxa rajeyn
gudoomiyaha degmada Baraawe waana edoga caasimada Umar Sheekh Cabdi Shafaana ya sheegay in xafiisku uu rajeeyo in walbadan ku tarbaahiyo han raabta Baraawe
waana filanayna in Baraawe aad ka hirgelin doontaan xafiiskeena saddexaad annagana degma ahaan runtii focuskeena iyo priority-geena waxaan siinaa dadka wili gaar ahaan haweenka maadaama aan ugu talgalnay haweenka ee ay yihiin laf dhabarka runtii maana umada Soomaaliyeed haddii san haween ahaan lahayn maanta ma uusan noqon lahayn dhibaatooyinka ugu badnaa maana haweenka ayay ku dhacayaan maadaama aad noqoteen dadka u istaagay inay haweenka ee runtii laf dhabarkooda ama dhibaatooyinka haystaan inay maana u doodaan xuquuqdooda iyo bulsho ahaanba maana ugu doodaan runtii waa arrin maana aad iyo aad maana u fiican annagana tan digma ahaan runtii waxaan ballan qaadaynaa kaliya inaan fokuska aan saarno sida haweenka u horumar lahaayeen hadday noqon lahayd dhanka hooyada iyo dhalaanka hadday noqon lahayd isbitaalooyinka hadday noqon lahayd shaqooyinka runtii oo maana loogu baahan yahay oo haweenka dhankeeda inaan ka caawin doono.